You're with SBS Radio.
Isbahaysiga talada haya ayaa doonayay in dhammaan soo galootiga dalka yimaada ay 4 sano sugaan ka hor inta aan loo ogolaan inay ceyrta qaataan. Laakiin waxay mar dambe ogolaadeen waqti kaas ka yar markay wadahadal la galeen xisbiga Labour-ka. Soo galootiga la siiyay fiisooyin xirfada oo deganaanshaha joogta iyo kuwa qoys ahaan ku soo gala dalka wixii ka dambeeyay Janaayo kowdeeda. Waxay sugayaan 4 sano si ay u qaataan lacagaha loo yaqaano New Start oo la siiyo dadka shaqadoonka iyo waliba kaarka qiimaha jaban waxyaalaha qaar u ogolaada dadka ceyrta qaata ee loo yaqaano concession kaarka. Halka lacagaha carers payment iyo kuwa kale 2 sano laga dhigay, hal sanana waxaa la sugayaa family tax benefit part A. Khasnajiga xisbiga Labour-ka ayaa sheegay in xisbigiisu heshiiskan doonayay inuu fulo sababtoo ah buu yiri ma aynaan doonaynin sanatarrada soo galootiga ka soo horjeeda ay iyagu dalbadaan waxa lagu darayo sharcigan oo ay dhankooda la aadaan.
We made it clear our strong concerns about the waiting measures, which was making newly arrived migrants wait 4 years.
Dariiq kale nooma furnayn, waana ku qasbanayn. Waana cadeynay sida aan uga walaacsanahay sugitaanka soo galootiga cusub ay 4 sano sugayaan lacagaha ceyrta qaarkood. Waan sheegnay inaan ka soo horjeedno. Waxaanse sidoo kale ka walaacsanayn in haddii aan ka soo horjeesano ay taasi albaabada u furayso xisbiyada sida One Nation iyo Fraser Anning oo iyagu dowladda wada hadal la galaan. Waxaan isniri marka inay fiican tahay inaan anagu dowladda la hadalno oo aan la gaarno heshiis noocuntama. Laakiin Tim Storer oo isagu ka mid ah senatarada madaxa bannaan ayaa sheegay in Labour-ku la safan karay senatarada madaxa bannaan si loo hor istaago buu yiri sharcigan.
I'm shocked by what I heard from the ALP this morning. To claim that they were forced.
Waan ka naxay buu yiri hadalka aan saaka ka maqlay Labour-ka. Inay ku doodaan waanu ku qasbanayn inaan dowladda taageerno haddii kale xisbiyada yaryar ayaa taageeri lahaa waa been. Waan ka soo horjeedaa hindisa sharciyeedkan waana kaga soo horjeesan doonaa codkayga. Sidoo kale Green-ku ka soo horjeedaa, Center Alliance iyo Justice Party way ka soo horjeedaan. Hindisa sharciyeedkan ma haysan tiro ku filan oo lagu ansixiyo ayuu yiri. Dowladda ayaa dhankeeda sheegtay in sharcigan uu u baajinayo 1.3 bilyan oo dollar 4 sano ee soo socota. Laakiin xisbiga Green-ka ayaa sheegay in dhibaatada dadka ka soo gaareysa ay tahay mid ka sarreysa lacagaha dowladda u baaqanaysa. Senatarad Mehreen Faruqi oo waddanka ku timid injineernimo ayaa ku eedeysay Labour-ka inuu la sameeyay waxa ay ugu yeertay heshiis xaraana isbahaysiga.
As a migrant, I find Labour's position on this disgusting and cowardly.
Soo galooti ahaan waxaan u arkaa tallaabada Labour-ku qaaday mid yaqyaqsi iyo fulaynimo ah. Haddii aad soo galootiga dhibaataynayso si aad u sheego ee hala gaban, ha iska dhigin inaad wanaag u samaysay, ha iska dhigin inaad ka fursan kari weyday iyadoo codkaagu yahay kan lagu ansixinayo hindisa sharciyeedkan. Laakiin hogaamiyaha One Nation Pauline Hanson ayaa iyadu soo dhaweysay go'aanka Labour-ku uu ku qaatay inuu dowladda kula heshiiyo.
This is about common sense and worrying about the Australian taxpayer out there who's had a gutful of paying their tax.
Aqliga ku siinaya inaad ka walwasho lacagaha canshuur bixiyasha Australia oo ka daalay in lacagahooda la iska bixiyo oo lagu bixiyo meela aysan ahayn in lagu bixiyo. Aad baan ugu faraxsanahay talaabada Labour-ka maadaama aad taageerteen arintan. Waa wax fiican, waana soo dhaweynayaa ayay tiri.
Tell us what you think. Rate this podcast on iTunes. It helps other people to find us.